zibongo zenkosi yakithi uSimbu Mathole uSimbu kanye nomsinyane uMathole kaTshanibezwe umbudlu landela kwamashulu angashoni wabana bemloyisa bethu yawufana amashenge ulungo ngoma ungayintaba enhla komzi kuba abadaka amadakadunuse uSimbu kanye nomsinyane uthiphula gogo negazi negazi uSimbu lashi lashi la libona uvuka ebambe uhlavuza bemdlavuza uhlavuza izinduna yebo bonke ngizakubo yebo kushumayeleni wahlavuza ngundle.